Ufunanyizibwa bwange nawe tukwatire wamu tutaso butonde taso butonde ufunanyizibwa bwange nawe tukwatire wamu tukumo butonde esinge twakate eya nesigalange tugabirira ngo butonde tubononye.
www.mp3ugandanmusic.com